Mukama wafe omulungi yebazibwe. Amakya g'olunaku olwaleero ffena abukeseza, ate era tetumanyi eyo obudde n'essaawa zirimeka, naye mu byonna kye twagala okwogera, yebazibwe oyo Katonda afe omulungi. Omunazaaleesi oyera abufudde okubeera nga ebuli olunaku olwaleero. Ekitiibwa n'ettendo tubimukuddiza oyo atukuuma amazima gennyini watali kusasulwa. Bayibuli yegamba nti akuuma Isirayiri tabongoota,
tera tasumagira,
ye teyebaka. Ndowooza okusumagira kwe kubongoota. Akuuma Isirayiri tabongoota then teyebaka, tasumagira ate teyebaka, tasumagira tabongoota ate era teyebaka. Fa abaana b'abantu twebaka. Oyinza okufuna asikaali n'omuteeka ku nnyumba akuume, ababbi ne bajja ne bamusala ekimmooni ne bayingira, agenda okwekanyanga n'emundu baagitutte dda. Katonda waffe teyeebaka. He doesn't sleep neither slumber. Neither sleeps nor slumber. No slumbers, neither slumbers nor sleeps. Tasumagira teyeebaka. Oye Katonda gwe twakkiriza, oye Katonda gwe tulina, oye Katonda gwe twasembeza, ate era mu byonna by'aba akoze mu bukuumi bw'abaatuwa, talikeera ku makya n'atukuba bbiiru. Omusirikale bw'omuleeta okukuuma, ne bw'abeera muganda wo ng'amuggya mu kyalo, ng'omuleese agaadinge, ng'omuleese awookinge, alinde, ng'omuleese alabirire ewaka, bw'aba nga wakolera bwereere, ayinza okukikolera emyezi. Naye n'atandika naye okutunuulira okulaba, singa naye nali nsasulwa, singa siina bwendi, ng'ate oyinza okuba amuyamba, wamujja gye wamujja n'omuleeta. Oba maybe olina opportunities zoogezezaako muteekamu, abamu oyinza okuba nga olina gye wamukonekiti ng'asoma, naye ng'alaba bino ebyokkola ewaka, yafumba, yalongoosa ennyumba, yakola kingaalinga omukozi ayagala asasulwe. Naye tetulina Katonda omusufu mulowooza? Katonda atuwa obujjanjabi gwe tomanyi na kumanya. Waliwo ebirwadde by'olina oba byewandibadde nabyo naku olwaleero, naye nga Katonda atambula mu sisitimu yo n'afulumya buli kasasiro, buli kawuka n'afulumya, buli yewabadde ekirwadde n'akwatawo, n'anyigawo, n'ajjanjabawo, nga togenze na mu ddwaliro naku olwaleero. Omaze ebbanga lya mwaka tokyalira ddwaliro, tomanyi nakawoo ka ddwaliro bwe kawunya. Omanyi embeera y'eddwaliro gwe? Omanyi bw'otuuka mu ddwaliro embeera gy'osanga? Makerenda gwokka ge gaba gawunya. Wali ogenzeko mu waadi y'abalwadde, naye nga omaze omwaka, myaka ebiri, esatu, okujjako okugenda okusabira abalwadde, naye ngamba nga tebakutwala, toddangayo na kudda ku kitanda okuva lwe wakkiriza Katonda. Bannange, oyo Katonda affe tabeera musufu, atatukyajinga. Katonda waffe atatusaba ssente gwe tutasasula. Amazima bw'aba akola ye takolerera ffe, talina ffe, tetulina kye tumusasula, tetulina kye tuzza gy'ali. Katonda waffe amazima, is he not worthy to be praised? Olowooza tagwanidde ekitiibwa? Katonda waffe olowooza tagwanidde amatendo? Olowooza Katonda waffe tagwanidde okugulumizibwanga buli lunaku? Olowooza Katonda waffe tagwanidde okwatanga ku by'olina omuwe? Bannange, Katonda akoze kabi ki bwe n'omala omwezi ku mwezi nga tolina ky'osiimye Katonda, n'omalako omwezi nga tokwase na ku ssente ez'okuwagira mirimu nga gino egyaifoko mu rediyo? N'omalako omwezi omulamba, omwezi bwe guli, naye singa obadde mu ddwaliro wandisobodde okukola ssente ezo z'ogamba olwaleero nti zirina ebizibu n'emitawaana mingi nnyo, ulwali do singo vade mudwali nga mazima bakutadeke chupa umanga bakutadeko siza omwana ono waliwo omwana au producer hali ya wabada kube nyimba za sasula na hapa loko laamu ya bakuwila kunyimba okuvaba na abaya iba nilivamu kuba asiza mubiuma yena ya koga ya guwayo bali guwono bali mmoso ndira senti uli na inga yali akuba music wego akuba abantu abakole you know baisemu nyimba zeziba tuunda ndo za insonga wacho ulale bavude yoba muwagiri baso onde senti ezo milioni choto agala mtu ye nakufa kabedenga abade mubio banga tali yeno mkukiriza hatuma nya katonda ayinzo achikolo nako ulwale rejo nechiba aunga ayina chayagala okula mbula mwe nti katonda ye yamuja ye magombe ataniko kuweleza katonda na igu olabotia mubantu ababadde ku bitanda okumala omwezi mulamba ulwale eronze sina chintu chona chenyiza kuimira nenye nyumirizamu munaika tishino bulichone change njagala ndabenga chiko zesewa kulobwa katonda I need to see it that it benefits the kingdom kazibere sendeza kazibere obula mwange ke kabere abantu benina kabere mikwano jange kabere mchala wange njagala ndabenga muli alina embala oba okwebaza eri katonda buli bulikadde konna kayinza okufuna wo naigwo nako olwaleero ogamba oli bize nyo singa obadde ku kitanda oba singa obadde mukomera oba singa obadde mulwadde oba singa kinga ekizibu kyonna kikubaddeko olwaleero katonda nga akiwese takiganyiza yakigone ikona dit yakiweze yakikubize kuona tekyasobodde kulumba tekyasobodde kubaawo onako olwaleero singa kyabaddewo wandibadde osobola okola ekyo kyokola bannayi katonda afe musufu musufu olwaleero katonda afe musufu bwe twagala naffe tulagente tuli musu, tuli basufu no musufu katonda nga tukola ebintu ebisuse kwawo wetubadde tuli wetubadde twematiriza wetubadde twenyumiriza wetubadde twesasirira katonda olwaleero musufu bwe naffe tunoonyeyo bye tukola ebisuka ebyo olwaleero bye tuzze tutambulira mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo bwe ziba sente zo twagala ozikwateko chovola batuba kubiriza bulijjo nti kwata kusende zo bomo usubula owagire ku mulimo guno ogenda maso ogwa Youth for Charity Missions International ne katonda ajja kuongera nyo mukisa naye nga point ya febadde wa point ya febadde kugamba nti katonda gwe tulina Bible emwogera ko nti bwakuma tabongota sote yebaka omukozi gwolese yebaka chokate no musasula asumagira nengo mulimo gwamuleta butebaka eyanga omuwa ni instructions no mugamba emisana webake muko emisana webake muko na iwe chitu ukaka ungezi bwewela sawe emo wa kuminabili ngo reportinga kumulimo elu musubira nti gwenga webase ya ino kubanga atunla na iwe chikuwe unisana hila amala ni yebaka chokane ne emisana yebase na iwe mwezi wa ugu wako na umu sasula singoba ne katonda leka njogere bwendi simu ngeri ya kuvola oba singa ne katonda twefulanga abamutadde ku pelolo yabo nga betuteeka ku pelolo olabotya muli noba ngo taddewo katonda nti naye okwegama njagala nkyogere nayo kiregere bulungi sagala gama nti katonda mukozi naye namba oba ekina kuyigiriza okuwaayo eri katonda katonda abeere ku bajeti yo nti muba osasula naye katonda mwali nyinga nkyogedde obubi ekitawulikika bulungi naye katonda ategedde ki kyeŋŋamba gw'oba tokitegedde leka nsabe mukama akutegeeze ki kyenjagala okujjayo oba okutereeza mu buwongo obwo mu bulamu bwo nti olina bajeti y'abantu b'osasula abamu kummwe mulina amaduuka abamu kummwe mulina saluuni abamu kummwe mulina kampani ez'amaanyi abamu kummwe mulina projects ezigenda mu maaso abamu kummwe mulina amasomero abamu kummwe mulina ebintu eby'enjawulo bye mutaddewo nga naye olina abakozi b'osasula okubikwira kw'endeese kwe kuno kw'enjagala otegeere mu bakozi ab'osasula omwezi bwe guggwako oteekeddwa okubasasula kubanga ku receipt ku lupapula mu webali naye bw'omala katonda ne weerabira okubaako kyokola oba mu by'obwakabaka oba kale bw'abaka si katonda mugyewo oba teekawo omusumba teekawo omusumba ku lisi y'abakozi b'okozesa bw'obanga olaba chigwani de no musumba muteke ku listi eyo nti omusumba buli mwezi ngabo ensasula kuba oyina abakozi b'osasula emitwala anana cheche unyisa osasula abakozi emitwala anana kati oba n'omusumba ekina kuyamba okuyiga okuwaayo mu by'obwakabaka bwa Katonda n'omusumba oba muteke ku listi yaabo b'osasula nti abakozi bano b'osasula basasula anana kati Katonda bwe laba chema benito kubikulirwa kukuno okubikulirwa kugudde kati kugenda kuyigiriza okuwaayo kati Katonda ono goba dojoga n'owo omutwalo nga tokirowoozezzaako bulijjo kati njagala kununa omuteeke ku lisi yebosasula ba employees nakamate afuna emitwalo asatu Rita muwe emitwalo ana then ono projects guni koneta musasula emitwalo atano then waliwo driver wange muwe emitwalo abiri mu etaano kati Katonda bulijjo naye gwowe emitwalo ebiri buli mwezi ng'ogenze mu kanisa nga tofa nayo maana itumanyidde Katonda nitukataga kati njagala nayo mugate ku lisi mugate kulisi eyabo owabiri owasatu owana ne Katonda wansi nga bulijjo bw'olowooza akigenda kuyamba okuevaluatinga Katonda sende mmeka z'omuwa okuyita mwezi okawuliddako nkugambye kigenda kuyamba okuevaluatinga nti naye mu bizinesi yange Katonda naye bakozi bange musasula emitwalo ebiri kubanga gwe Katonda amumanyiza nja kuyitayo mwezi mpitayo mulundi gumu mu kanisa ng'olekayo omutwalo abamu kumwolekayo kadola kumi dola kumi gy'emitwalo esatu tetugambye mbu ntono naye gwe Katonda akuwa sente mmeka okuyita mwezi ne bino katubyogereko tulina kuprovokinga bulijjo bwe tutaka kuprovokinga tojja kukola ky'oteekeddwa kukola oba onyiiga nyiiga ate toziwa bw'oba oziwa ne bw'otaziwa ekifo ku muradio newankubadde tuzaagala nnyo naye kasooba ng'okoze ekituufu abantu abamu beetaaga kuprovokinga tunulamu amazima ngene e Uganda singa obeera Uganda bw'oba okyadde mu kanisa akeetaano ke kabeera ku mane paasi wali endala ozirekayo ewaka oba infacti ozaawula ziri emitwalo etaano n'oteeka mu mane paasi wali noo kati kanaakala n'oteeka mu nsawo abasajja n'oteeka mu nsawo yesaidi endala n'oyingira ekanisa bw'oba ogera kuwaayo ennaku zino bagaba z'enveloopu n'osaba bampe ku enveloopu mbayambye nnyo zino 15 golooza abantu bameka abawaayo 15 zino etaano mba mbayambye kanisa amanji yambye kati agwe teeberezaamu ekanisa ye erimu abantu 5 abasaba ku sunday service singa ffenna tuwaayo 5 manya 15 abantu 5 zisende mekezo sinze miliyoni 2 kitundu tuba tuwaddeyo owaayo kwegeraageranya n'abantu owaayo bannange tumanyidde katonda amala kukuba mulago n'olyoka ovaayo nga wane Uganda amala kusuula mulago n'ogamba nemanayi neebaza katonda obulamu kyekisinga bannaye bulamu kisinga sente nalabi nabadde mulago wali nabadde mulago naye mukama yannyambye mukama namponya nze neebaza ntya Katonda bulijjo obadde sola bakwebaza gw'olowooza nti kyakakubaako era kibadde ku gwe wekka gw'olowooza bameka babaddeyo abagenzio kati gw'olaba era mukama yayagadde akikola akusuula emulago kubanga obadde tolina valu gy'omulabamu bw'oba osobola okusasula abakozi nga n'abamu bakulyaza amaanya nga n'abamu bakubba nga n'abamu saawa ze batuukira ku mulimu nga toliiwo n'abamu tebakola ennaku ezimu nga n'abamu batuuka leete amazima Katonda okuva ku mande paka ku sande oyaku olowooza si mukozi asinga abakozi abalala bonna mu bulamu bwo olamu osobola okusasula badokita leka twogere bino naye tunaasaba nga tetwogedde oyinza obutafuna sense olaba badokita osobola okubasasula abadokita abakozi era banaye dokita wange okyo era banaye dokita akola nnyo katonda akukuumya akuyisa mu kiro akwebasa akutanza ababbi akutasa ebiwugo okuyingira mu nnyindo bananga atakulukusa misota kujja kusula naawe kujja kukuluma mu nnyumba eyo gy'osulamu omusota gusobola okuva ewantu wonna nekujja nekukubojja ekiyenje kiyinza okujja nekiwingira mu kamwa ogenda okkalabwotyo kigaaya bugaaya ni Katonda byonna n'atabiganya kisobokera ddala kubanga nabyo bitonde yabitonda bisobola okuzaalibwa n'okwekuuma ewantu wonna ne bw'ogamba mbu oli mu Amerika ekintu kyonna kisoboka nze simanyi ko zimbu ebiyenje tebiriiyo kisoboka simanyi oba yuka oba wa ekintu kyonna Katonda kyeyatonda kisobola okujja n'ekikolako omulabe waliwe bintu ebya tonebwanga bya tukolako obulabe osegera kisoboka mu budde bonna sawa yonna gwe gyotambulidde yo mukubo accidents zowonye bannange entalo Katonda za kuwangusiza ebirwadde bigoloko kabuli kadde nkwebyo ebyokulebe mulya mu KFC bino ebikugukoko bibakuba empiso kubanga tekyegaanika babikola naye olunaku olwaleero oli myaka ataano oli myaka ana oli myaka nkaaga oguwuluuza bamwika abafudde bannange ne tunasaba obusabi nga tetwogedde bino kusoomooza Katonda waffe tumufudde nnyo all that cheap kipu agwanira binusu Katonda agwanira lukumi Katonda agwanira dola emu Katonda agwanira dola kumi Katonda agwanira dola abiri bwekaba nga keka nga level yeyo joliko praise the Lord nti obadde mwesigwawo Katonda alaba agenda kuwongerayo naye muganda wange bwabanga Katonda akuyimusizza ng'okyekuumidde mabega bulijjo tolivaayo era ojja kuddayo Katonda bw'aba alina w'akutadde bulijjo kkiriza Katonda bw'aba akyusizza ebintu Katonda bw'aba asumuludde omukisa tuddayo kwetwala ng'omwavu tuddayo kwetwala ng'omunaku nze nina abantu abamu be mbeera nabo bensisinkana eyo ng'ate Katonda olaba abawadde omukisa abasajja ba Katonda Katonda abayimusizza naye nga bulikadde bakaaba ssente nga bulikadde boogera ng'abatalina bulikadde boogera mu kwewola naye ng'ate balimba obulimba buve bugona ku olwaleero Katonda bannayi bw'aba akusumuludde ne mwona agamba abantu mbu ssente tuzirina oba weesembya weka oba weesembya weka Katonda bw'aba akuwadde omukisa agukuwadde Katonda bw'aba aguddewo aguddewo ne mwona agamba abantu nti ntya owaayi bajja kunsabiriza Katonda oyo akuwadde omukisa ogwo n'abakusabiriza ajja kuwa ssente ozibawe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo olwaleero muganda wange tofuula Katonda cheap Katonda byakoze nga bingi mulamu Katonda wakujenga wanene Katonda byakuyambye nga bingi Katonda nga koze ekisa ekitabwanirwa bannange Katonda nga akukoze ekisa amazima genyini kyobadde togwanira the grace that he has put upon your life ekisa kyanene ku bulamu amazima n'osaasirwa nga bw'otandisaasiddwa n'oyambibwa nga bw'otandiyambiddwa n'owonyezebwa amazima nga bw'otandiwonyezeddwa amazima kugwe ndonde ngezi ugwe waze kukumbira amazima nga gwe mwenyini wabyeno noneza amazima nga gwe wali wajema Katonda ekyo ekintu nekijja nekikubako naye Katonda onaku olwaleero ng'akijjewo Katonda onaku olwaleero ng'akuwonyeza Katonda onaku olwaleero ng'akutaasiza Katonda onaku olwaleero ng'akukuumye Katonda onaku olwaleero ng'akuwadde obulamu muganda wange mwanyinaze kojja senga olwaleero njagala kukuutira nti tandika kati Katonda nakugambye bw'obona ayiga okuwaayo bw'obona ayiga okwagala Katonda bw'obona ayiga okussaamu kitiibwa Katonda ebyo byatadde mu bulamu bwo n'okussaamu ekitiibwa Katonda ekyo kyakoze mu ggwe kati Katonda njagala omuteeke ku bajeti muteeke ku bajeti yaabo b'osasula olwaleero ate nkiddamu ndi serious I'm serious about this bw'oba olina b'osasula bw'oba olina b'owa ku ssente bw'oba olina b'osiima mu nnyumba eyo bw'oba olina expenses z'otwala kale bw'oba tolina b'osasula njagala okwata biru eyawaka biru ye eyawaka gye njagala kati essente z'oteeka mu motoka ezo ez'amafuta ezo ezo z'okozesa njagala buli nnaku ky'ova olaba you need to account for each and every coin that you spend buli ssente yonna gy'osaasaana kikuyambeko okutegeera oyingiza otya ofulumiza otya kati njagala okwata olupapula otandika okubala sende meka ziyingira zendya sende meka zifuluma sende meka ezifulumya ku motoka sende meka zenteeka ku interneti sende meka zenteeka ku nyumba sende meka zenteeka ku mazzi sende meka njagala otuule wansi kati otandika okugerageranya kye kisinga nnyo okutwala sende kiki ekisinga nnyo okutwala sende era otandika n'okugerageranya Katonda omuwa sente meka onaku olwaleero njagala ntandise bwetyo kubanga mbadde nkiwulira mbadde mpulira okusoomoozebwa mu mbeera efaananako bwetyo bw'oba osobola olwaleero kozesa akapapula ako kuwandika ne Katonda omugatteko nti mu mwezi Katonda muwa ssente mmeka namaze okugamba nabbiru bweti nina ekyetaago bwekiti n'abaana gye bali n'okulya omanyi n'okola bweti firiji nino giteekamu ebintu emmotoka yange erina okuba n'amafuta omanyi kati wano nsasa petrol station buli mwezi omanyi kati nkola bweti okay kati Katonda kulisi okumwagalako olwaleero njagala listi yo ebeeko Katonda otandika okubala nti naye onaku olwaleero Katonda namuwaddeyo omutwalo olaba ebinyuma onaku olwaleero Katonda namuwaddeyo 15 olaba ekigenda okunyuma onaku olwaleero Katonda namuwaddeyo omutwalo namuwaddeyo ebiri kifuule rutini bwezirange sente zikulema okukwata mwezi okuwa Katonda buli lunaku kwata buli sente gyofuna gijjeko newe giba mitwalo esatu ng'ogifunye buli lunaku gijjeko 13 buli lunaku singo bofune mitwale esatu kazibelenga bakuwa zaachi o inacho gendo gula biyo gendo gulamu biyo gendo kuliamu biyo gendo kola chi nge mitwale esatu wa manzimazizo zizo jake kumi esatu nge chimwe che kumi echibela e mkumi esatu wezo zereke omwezi guna agendo kugwa ako nge jemitwale si mwenda nge mitwale mwenda walale vintuwe biyangua nge jemitwale mwenda kulari ya vintuwe biyakatonde biyangua olone katonona vala mwezi nga akili ya mitwale kumi jivako noji weleza ifuku mwedio noji teka mwisi for chete missions international nozi yambi somwa noyo mwlekuwa liyeyo oye akusaba obuyambi obe nozi sindika mukanisa gundi yoyo jokiririzamu obe kuwadomo kisa onwale jemitwale kumi hii jiso mwle kusasula masanyarazi jemitwale kumi jo inzo kubango nyomo unako onwale ilo jiso mwle kukola kubuweleza obo inzo kubuichinga jiso mwle kusome somwa noyo mwlekuwa wane Uganda jiso mbulo muso mesamu ni njiri ya mkama afe Yesu Kristo omwezi ngomwana wa mseparati ngile mitwale kumi jimu somesa jimu lisa jimu wa woksula jimu teka mbodingi mitwale kumi vili mwezi jiso mbulo kola kumwana oyo mlekwa echo na hika tonachi kubalido kubedo obutu ukirivu banange nunya nyo kulabati ne waka tondo gasa olinari yoku atakebi ebigasobu akabaka waka tonda evi yamba abalala evi tuwala mase njiri inyemili moji nongezi ya ifukumu radio enjini yesigaleko echo tetuja kusoka kugenda musomero kufuka professor olioko chitegiri evi obifunira wano kuyifukumu radio bobo chawa no chawa bote gerante amazima amazima gente gede uluwale nonga gafulo wedembe mukama yeba ziwe
amina
tugenda kusaba na yon na kuluwale no kusaba kwa fe yon no naise yobu isu njagala tukuolomu lido guaka tondo kuocha uluwaleno njagala tukuolomu lido guaka tondo kola chi
okuocha
okuocha emizimu ebya wongo emisambwa ebyokola njagala tuito omuliro gwa katondo na kuolwalero tugenda kuito omuliro omuliro kumacha agolo na kuolwai tugenda kuita chi
omuliro
olineba ebadde bikusumu wa mulambo olinebi badde bikuzimbye kaka yumba
webiri
Bible egamba nti sitani taina mulimo mulala gwe nagwe yajja kola yajja okubwa okuta nokuzikiriza sitani yajja kola chi
okubba okuta na ukuzikiriza
echo nako lwalero njaga lo chitigiri stani taina mulimu mulala gona goya weba oba gwalina mbade njaga la gamati goya webwa mii ya wewa stani omulimu gweyewa era stani chama nye nyo the Bible says that the devil the Satan is the torment of brethren ndi stani ono devil yekajozi owaba kiliza bulichona chola bambulambu ni wankubadeka tonda inzo kubanga ya achiganyiza na isi tani ya abachifuna mwenyo nchida mchino tugenda kusaba na imu liriza sitani afuna mwenyo nga guobo na abona ha kanzineo jenata anikide sitani afuna mwenyo ngoli mwavu yensonga lwaki akukwata bubo yagala okuwaayo ngowuliranga esente ze zigenda okwononekera obwereere banayi kanzireyo sibali lwaki nzirayo oyo sitani kubanga kyakwagaza ayagala okulaba nga wasirana ayagala okulaba ngoli mwavu ayagala okulaba ngosabiriza ayagala okulaba nga gwe tolina sente ayagala okulaba nga tokola kati mukama bwakuwa omulimu onaku olwaleero gwe n'omwerabira katonda protection nevaawo ate ne katonda n'akiganya kubanga ayagala oddemu amagezi ngakati omulimu egumala okuvaawo sitaani n'akuba mu ngalo detebetebyekyo kamaze bwajja bwakusisiriza mpola mpola n'agamba ngaakuteeka mu projects ze ng'olaakuteeka mu pulaani ze kubanga bwafuna omulimu ate notani koko lenye vigulumiza sitani si katonda okusaba nga tocha asaba okusiba nga tocha asiba okungana nga tocha kungana okuwayo nga tocha wawayo esende nga ziri wo for you and your family your stomach and your family full stop kati kwa tonda omulimo gwe yali yakuwa gwota amwebaliza in fact abamu kumwe mwasaba emirimo n'obujulizi amazima genyini wali walaira ndibuwa tewabuwa olabanga obukuswaza abantu bajja kulowoza neeraga abantu bantu bebaku omulimo abantu bebaku omulimo muganda wange bwali usaba Katonda nga bwe yama bingi mukamba mukamba olwaleero ng'ompadde omulimo guno ng'ompadde ezzadde lino mukama omwana ono anaakuweereza kaana omwana ono anaakola emirimu gyo anaabeeranga mu nnyumba gyo anaabeera muweereza gwo ye yakituukiriza era teyayagala muntu yenna kusaagira ku mwana ono teyayagala naye ng'olunaku olwaleero Katonda bwe yamala okuwa omwana n'owummula Katonda bwe yamala okuwa ssente n'owummula Katonda bwe yamala okuwa omwami n'owummula lwaki ng'omwami wo tazontowale lwaki nga tazontowala oyo omwami gwe wasaba Katonda onaku olwaleero yakulemesa okugenda mu kyaki onaku olwaleero yakulemesa okusaba anti omwami anti ebyo tabyagala andi takimanyi kale ayinza okuba takimanyi naye gwe wamusaba Katonda anti yanganyo genda kusanyi anti ebyo okusaba bino yo manyisi musabi nnyo ii gwe nga lwaki tosaba buli lunaku omwami buli dakiika abeera awo naawe bw'ogenda mutoyo abaayo lwaki todda manju n'okulukusa esala ya dakiika kumi aneewuunya nti naye oba okola ki mutoyi timunaye mba nsaba nti gwe toyagala kukuleeka alinda mu nnyumba olwajja kuddamu sense mba nsaba bwe ngende manju eyo mutoyi ntwaleyo akaseera dakiika kumi ezo ne nsaba addemu amagezi era omwami anti omwami kati omanyi anti kati omwami anti omusajja ono omusajja gwe wasaba Katonda n'ozo ntowala oyo sitaani awo ng'akuba mu ngalo ng'akuba mu ngalo ng'akuba mu ngalo ng'akuba mu ngalo nina owange gwe nkute nina owange gwe mpambye that is the only job that Satan knows to do better sitaani kyamanyi okukola obulungi to make you your life frustrated to give you disappointments. Olwaliro twagala tumukolerezeeko omuliro. Tuyite Katonda. Wuliriza. Tugenda kuyita Katonda onako olwaliro. Katonda owa jajjaffe. Ibrahim oba Abraham. Isaac ne Isirairi oba Jacobo. Jacob oba Yakobo. Olwaliro gwe tugenda okuyita. Wuliriza. Omusajja gwe bayita Eliya. Ompulira bulungi kanjogere mpola bwe yali akola ez'omuliro kuba bayali Bayibuli eyogera n'egamba nti yayokya bannabbi ab'obulimba oba ababayali 245 come on oyinza okuba tomanyi kyenjogerako ggwe ono omusajja gwe bayita Eliya Eliya omulaba yayita muliro oyo neva ali mu bulamu bw'onaku olwaleero Deva aleetera omusajja we okuwenga yali musajja mulungi naye ng'awenze Deva aleetera omukyala we okuwenga onaku olwaleero yalina empisa yali akuwa ekitiibwa obwamalaaya buno bumukwasa ate muli mu bufumbo kyewuunyisa oba obadde walagajjala weetaaga kuyita muliro onaku olwaleero come on the God of Abraham Isaac wuliriza bino njogera bigambo bya Eliya ngenda kubuulira essuula mwendi naye nga sinabajje kugamba the prophet Elijah the Bible says stepped forward and prayed that the Lord God of Abraham Isaac and Israel who is Jacob let it be known today that you are God in Israel and that they are your servant and yes I'm your servant and I have done all these things at your command ntibyonna byenkola mbikoze kugwe ngomaze kulagira answer me O Lord answer me so these people will know that you Lord are God and that you are turning to you then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice the wood the stones the soil and also linked up water in the trench come on mukama olwaleero akuwa amaanyi ennimi zammwe azikolerezaako omuliro ogwokya emizimu mulinyera Yesu Kristo mwana akatonda omulamu tukowoola omuliro gwa Katonda onaku olwaleero Bayibuli yiina eyogera mubassekabaka gyendi ndi mubassekabaka leka twogere bassekabaka kati essuula ya 18 ebiseera ebyo enjala yali nyingi mu kibuga Samaria mu Isirayiri era ebiseera ebyo omufuzi ow'ennaku ezo baali bamuyita Akabu Muluganda bamuita Akabu, muluzungu wanatumusomanga tumuita Ahabu. Mujukira mulungi nyoti omusajja ono ono kabaka Akabu yali yasenza yayingiza yakiriza omwoyo ngambo omukyala naye yayina omwoyo guno ogw'obwenzi oyo gwe tuyita Jezebel. Jezebel omukazi ono yali omwenzi ng'emyoyo gyonna egy'obwenzi gituula ku ye era omukazi ono bwe yayingira mu makaago bannange ebiseera ebimu kyomulaba tugenda kukoleza omuliro bw'oba olina omukyala oba omwami gwe wayingiza gwe wafuna olunaku olwaleero leka tukoleze muliro byonna bye yayingira nabyo webanga si bya bwakatonda bisirire bw'oba omukyala okyamwagala asigaleyo bw'oba namwosa mpita munaye tonyina kyakkola olwaleero omukyala atule maka naye byonna bye yayingira nabyo byokyebwe waliwo oluusi abantu betuyingiza mu bulamu bwaffe nga bali so evil omuntu n'omuyingiza naye nga yagenda okwonona yagenda okusiranya yagenda okujja ku ekyo katonda kyeyakuyitira okukola agenda kumalamu maanyi nga talina encouragement gyakuwa ng'akutwala mu kwonoona ono bamuyita kabaka Akabu. Kabaka Akabu yasembeza omukazi ono gwe bayita Jezebel. Jezebel n'amusembeza omukazi yali so evil yali so evil kubanga yateekawo olunyiriri olw'okunoonya bannabbi abatuufu bannabbi abatuufu natandika okubookyanga n'okubata n'okubasaanyaawo ng'ayagala afune yeekolerayo bannabbi ababe abaalina okulagulanga bye yayagala abaalinanga okutwala bwati bw'ayogera Mukama naye nga they were for their own for their for in speaking on behalf of Jezebel they were not for God kati ono Jezebel yawa kabaka yasaba nini kabaka nga amuwa amagezi okubeera nti basaanyaawo buli yenna nabbi yali omutuufu era wano tukimanyi bulungi nyera tukiraba nti Akabu Bayibuli eyogera n'egamba nti yagendanga n'atuma bakabaka n'atuma boofiisa be n'atuma abasajja be bagende banoonye Erayija baagala okumutta banoonye Eriya Eriya naye baamuyiganga buli kadde buli saawa buli wonna buli gyonna gye yayitanga gye yagenda baakolanga kinene nnyo okunoonya okumuyiga okumukwata bamuleete bamutte yeebazibwe Katonda nti buli mu department yeebazibwe Katonda nti buli mu ofiisi eyo gy'olimu onaku olwaleero Katonda akuteddeyo ng'Obadiya nkiddamu olwaleero waliwo abasajja nga badanieri bano bali ono Obadiya ali mwe mugamba mukozi abalokole tebabeera mu administration abalokole tebabeera wa abasajja tubalina nga b'Obadiya abasajja tubalina baali bakolamu state house abasajja tubalina bano badanieri baali mu state house bali wasaba sanja nga be bakozi bali e bakola naye nga Bayibuli egamba bali batya nnyo Katonda bali ne Katonda ulinze Obadiya Bayibuli egamba Obadiya was a devout believer in the Lord bosoma kanyiri ako kusatu uliza kubanga onaha Bible the Bible says Ahabu summoned the Obadiah he is the palace administrator the Bible continues here to say Obadiah was a devout believer in the Lord praise the Lord for you Obadiah Obadiah in that home Obadiah in that office Obadiah you are the Obadiah you are the Obadiah Obadiah omulimo gwe yakole nyumba ita mumpimpi Obadiah yalwana nnyo okukweka abasajja ba Mukama yalwana nnyo okukweka bannabbi yabakweka Bayibuli egamba nti yabatwala n'abakweka yabatwala Obadiah had taken 100 prophets and hidden them in two caves 50 in each atano mu busisiro gye yabakweka without knowledge of his boss nga ne Mukama we tamanyi n'agenda abakweka because he believed in God he could not stand this yali tasobola kulaba abatuukirivu nga bagenda abatuukirivu nga basaanyizibwawo nga ye atudde butuzi Mukama olwaleero akuchaji nze nti tosobola kulaba mulimu gwe nga gugwerera gufa radio yino nga yetandasene nga gwerere owomudosazeeko Katonda agenda kuvunaana Katonda agenda kuvunaana onaku olwaleero abantu oyo mu ofiisi gy'okomye onaku olwaleero oli eyo tunde bazikirira bafa bafiira mbyo nono oyo wadde n'obagamba nti Yesu ye Mukama business yeyo onaku olwaleero wuliriza sitaani akoze byonna to destroy olwaleero gwe tugenda okukolerezaako omuliro Akabu olwaleero ne bannabbi be tuba okyomuliro naye gwe olwaleero ng'Obadiya oli mu ofiisi eyo to preach the gospel to represent the kingdom to speak on behalf of God wuliriza okulwanirira abantu ba Katonda okulwanirira emirimu gye wuliriza to support such great works of God ono Obadiya n'abakweka eyo mbu n'abaliisanga emmere n'abawa amazzi in the supplied them with the food and water buli lunaku naye sitoola okugitema mu bumumpimpi ero bwe tukkirira wansi Bayibuli egamba ono Obadiya bwe yasinkana Erayija Elia Elia na mga magenu gami mkama awonti nino mze gwemba demu yiganda biseko umusaji obadi ya nagama anti banange banange zoya gala kunko lachi musaji ya gwe mwenage na menjo giranti Elia na mlari yelari mchitundu nata wiko umusaji ya tanzite na hivi venanga tupi kiri dewa si Bible ya gamba njio umusaji ya finally one Elia nagena na asisinkana akabu nagene na musisinkana akabu wa musisinkana na mga manti olari seko gwa tu chankalanya njagalo nyiri nuluwa yagene na mga manti yubo ya mga manti njagalo wano elaji yagene na musisinkana akabu akabu na mga manti nae musajia gwe ya mga manti musajia gwe atu chankalanya dede ya mwita dede stoya owa asanya o achankalanya Israeli olari seko ndikanje kala kulusoma lulu no so Obadiah went to meet Ahab ndimu baseka baka ba isisoka isula ya 18 kati ndiko anyilika 16 so Obadiah went to meet Ahab and told him Ahab went to meet Elijah nage na namu sisinkana when he saw Elijah we yalaba Elia na mugama when he said to him is that you the traveler of Israel only the nose of Sajaba na Fusiba. Ye mwenyini ya akoze chinene okuta Sajaba akatonda okuchankala nyensi na ya mugamba bone ye traveler. Onono Elia omusajja alite Elia antama erenda mwewu nyabosoma enyiri zidye zida maso ngolaba omusajja akanka na akabambu mujeze bela nonya asaba mukama amutwale na ye omusajja alite Elia antama tuagala yuko banabi abagenda okwogera ekigambo nga bakiyisa wakati oba bakyaba bakyawe oba radio bagituninga off bagituninga off naye nga bogenda amazima nga genda kufuula abantu ab'eddembe n'okuwaayo ne kwogerwako mu butuufu bwako ne batakugamba nti leeta sene emitwalo etaano sasula emisubbaawa naye ne bakugamba nti kya mukisa okuwaayo nono ya katonda okuwaayo nono ya katonda okuwagira emirimu ne bakyogera kati oba obakyawa n'obakyawa tubeetaaga ennaku zino ne bakugamba nti va mu comfort zone genda obuulire enjiri kwata ku bibi obuulire enjiri ya katonda bw'oba tosobodde gibuulira lamuwa gibuulire na sente kubanga ekyo katonda kyakwagaza tubaagala abo olunaku olwaleero abasuukunda abantu okuva mu comfort zone zaabwe kubanga sitani eyo gyaba kwatidde bw'ota rebuking nga tutamu rebuking onaku olwaleero bwetuukira ebigambo bino we are not fighting against you tetukulumba gwe ng'omuntu we are fighting against the devil we are fighting against Arab we are fighting against these false prophets ono yeria agamba nti I have not made the trouble of Israel Elijah replied but you and your father's family have gwene nyumba ya bakitaawo mwe mukoze akabi akakenga na bweka tyo okuchankala nyensi ya tweno you have abandoned the Lord's commands ulirizo olwalero buno obubaka buli gyoli olwalero vudde ku biragiro bya Katonda okolanga bw'oyagala muganda wange wene nyo olwalero era tulibyukinga omulabe tumwokye omulira atuvire oyo yali yatusenga yali yazizimba kakayumba yali atutuddeko olwalero tumwokye omuliro tugenda kumwokye omuliro namugamba nti you have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals onugubaita bayali now summon the people from all over Israel to meet me on mountain Carmel and bring the 450 prophets of Baal abayali ebikumi bina mu atano njagala obaleete wano kuluno yalinga yogenda agamba nti njagala tulabe ensiisira bwe zenkana ki ebibira njagala obaleete tunayawulawo katonda yaani ani kubano nze mwemanga nina katonda gwensikiriza nabo nga balina katonda gwe bakkiriza kati kwetwagala okwawula katonda kyasinga amaanyi katonda ky'omutuufu wuliriza ono omukulu bwatyo n'amugamba genda oleete abo bannabbi be ebikumi bina mu ameka mu ataano ebikumi bina mu ameka
mu ataano
genda obaleete genda obaleete n'amugamba and the 400 prophets of Ashel n'abalala bina ababatula ku meeza ya Jezebeli yali yakola nga alina bannabbi bikumi arabe ebi bina kati oyo omusajja bwatyo nga bannabbi bikumi bina bonna wano wabeera e Kampala nga bonna boogera nti yee wuyo atuukiridde Jezebel wuyo mukama akwagaza birungi wuyo mukama agamba nti kyokola kituufu wuyo mukama oyo musobola kumuddawa naye omusajja yali ogu yali omu wuliriza akanyiri akabiri tuli mbaseka baka ekisooka ekisula 18 leka nsome luzungu muganda wange onaku olwaleero akanyiri akabiri nagamba so Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on mountain Galilee yadduka misinde nagamba bikumi bina kana akasajja kali kamu tujja nakakwata amavumba vumba hey gwerinda banabbi bina banabibina mga atano tugateko ne banabibina rajezebel baso bula obutamaga katonda waruwano oyo kakatonda ketugenda kukana gama nyo na kuluwa lero atutu jamu kwa atamu kwasu tuleke tumusanja gana obatu aso bulo kusanja gaba nabie abatufu mngatu aso bulo basa njaga wanabie abawela ateka na akasanja akamuka elia kano kekani uliriza katuliriza tukira kanyile bati Baal has 450 prophets uulira kati uliriza kanyile akami nimesa tukakaba get two bulls for us let Baal's prophets choose one for themselves uwarigamba akabu njaga lofune ye chirogoyi njaga lofune ye chite ochirete and let them cut into pieces and put it on the food but not set fire tebagize de bakolaiza akabiliti eyo njaga lavateka obachisale bachiteme bachitekele kunku naye tebagize ne bate chibiliti wano mubakoleza omuliro tugenda guyita muisi kuva muguru olunako olwalero uliriza tugenda kulwana nabo tugenda kubandiza bigambo gwobonda munyumba olwalero joli ngovuge motoka tona bagenda kumulimo oli kumulimo okola tebama nyibi chibi uliriza tugenda kukohola muliro bwetuba tuyita omuliro nango amuliro ngoyocha bwetuba tuochanga nawo oyocha oyesa mboso ya kulyo bubi oyesa mboso ya akusaba omukwano oyesa oyesa abo naba tude ku application zo ngoyocha abo naba kuwalana oyocha oyocha ebyo mizibu jonna baganda bo batatu obi basimba oyocha ebyo mwami yaba dayitamu ebitali bitufu oyocha mchalo obi abadakola byotagala bwetunaba tukohola omuliro nga gwoyocha ntinjo sanjo sango oyocha ono namugamba nagamba Elia nagamba kabaka nti I will prepare the other bull nze ngenda kutegeka ekirongo yekirala ekite ekirala and I put it on the wood but not set fire nange sinja kukoleza muliro yamugamba nange entezi nebili zoleta endala yaba nambibo bali ebikumi ebina mwa atano nange nze endala eno yangeze kabambi nze nga bonaba omanyi tension eri wakati wa Daudi n'omusajja gwe bayitani yogera Goliasi omanyi tension yeyo omusajja yajugumira omusajja yageja olwalero sitani ayinza okuba nga omunene mumaasogo uliriza ekizibu kyolwalero kiyinza okuba nga kinene olaba nga omusajja obwenzi atali buvaamu olaba nga omukyala akukyawa ng'amazima kikumuzizaako emirembe tokyasobola nakkola olaba nga esente zitajafunika olaba nga visa gyebakumya emirundi gyebakuma omulundi gyoyosagenda kuzifuna uliriza olwalero uliriza olwalero olabika nga omutono bali balabika nga omutono naye katonda takola na majority katonda akola na minority katonda takoze sabinene katonda akoze sabatunu katonda yaina koze sa goliath yaina koze sa muntu lala kuba goliath yaina koze sa kakadogo kadogo no Daudi tumbalenti yali kadogo ebisere ebyo muntu yali kudundiro yali eri ku nsiko ani yali amumanyi experience nti bugani wakabaka experience yali aina yo bamujaye mujjo kumulete wakabaka chichi yali alina who was Daudi who was David ani yali Daudi onako olwalero nawe zinzo kubanga zezo facts zoina nga byoyitamu nga sani oluya akutulugunya nga byasimba mbongobe byebyo gwani olaba kati wakola bwoti oli bwoti tosobola kufuna nkizo maso ga Katonda gwe tokyasobola kweyongerayo okuliridde mu myaka uliriza olwalero Katonda tuliridde myaka gyomaze akukidiba woli emyaka asatu munana tajunulide omanyi ndi wano bambalana era buli dandeka hu emyaka bwejiti yakala okuba omulamu onako olwalero tugenda koleza omuliro Katonda is setting free your life Katonda akusumula ne wenjogede saa weno bino nga byogera Katonda yatandise dokola uliriza omusajja wuno nagamba tuli mbasekabaka ekisooka 18 kanyirika 2 munya then you call on the name of your God era Eliya yagamba nti kati nno bwe bana amala okutegeka nabo ekisibo kyabwe oba sadaka musakurifaisi gye beteesiteesa okuwa Katonda waabwe nabo banaayita Katonda waabwe and I will call on the name of the Lord nange nja kuyita ku linnya lya Katonda the God who answers by fire the God who answers by fire it is that fire the Bible tells us that God is a consuming fire it is that fire that we want to call upon today into your life into your business at your workplace into your family in your children it is that consuming fire that must consume each and every unnecessary doing that has been happening in your life, whatever Satan had planned for you, it will not succeed because we are setting it on fire tonight. Onako lwa lero tubi ocho murido. Era kwata nisendo kubi ochanga tuogera. Bible yegamba. Basa kabake soka kumina unahana. Tuli mkanyiri kako nukabi ni munya. Ndinange nja kuyita. Na yita katondo wange. Oyo katondo ayanu kuzame omurido. Olwa lero magambi. Tota wana kusika muguwa na bo. Elia una agama anti tetuagala tukoleze muliro ngabe tukoleza bulijo njagala tuite buise katonda katukida kulinyidi oludako. Then all the people said, what you say is good. Abantu baya kunga nene bagamba choyo gede situfu unako lwalera mazima tunaya ula kubanga mwalimu banja abatakiriza katonda nga yesala ya Elia katonda ameko chakola okulaga abantu akabonye ndoko nti katonda era badde jali ebyo bya bigambo byali byeri ya musule no kubanga jukira anti jale yali egundo olokuona na kwa abantu bana ahabu byali yava komandi za katonda kati oneria nga ayagala kubaka akabonye ndoko asimba olwa lero abantu bagenda kukiriza katonda go gwakiriza muganda wangamanyi na zikoja senga olwa akabonye ndoko katonda kateka kubula mbo wali we bintu ebigendo okubaawo abantu byagenda okutegera na yegwe ono musajja wo mukazi ono tomuzanyirako kabere bosi wo agenda kukomya kamanyiro kabadakola kubanga katonda aina kyagenda okusimba mbulambo aina kyagenda okuteeka we kigenda okumulaga nti na iwe woman of God. Amen. Iwe man of God oba namulosa kiroto oba namukuba kibooko mu kiroto nga gwezi mukubala omukazi ono andoga akola ki naye nga katonda yagenda okubanga akiraba akamanyiro nako lwalero kakoma kati era tuwocya omuliro tuwocya omuliro kukamanyirako nakabadde kagolo kwerekako amabanja abobo banjo na kulwalero nga tebakusasula olwalero baka tonda agenda kubazukusa mukiro bagenda kubabuzati tuloba agenda kola atya buli ena badateka teko kuba ababadde bakupangira jabadde bakogerako nkuganje wali waka bonera akagenda okugambula mbwawe banka tonda amazo kusumulula ono yali eri yanga abagamba akanyirya kabiri wetano kagamba Elijah said to the prophet Baal nagamba elibano banabbi ababayali choose one of the bulls ye mwenyini yaba olukusa naro gaba mwero ndere kote mugamba mwene elabika naba denji simbye mwenjadu mwene elabika ele yoyo yaba densa va ele yaba deino kole ino mulido ele katona yaba daino kusima naba gama mwemusoke mulo ndeko ele musoke mutegeke nange nja kubala mve magweto papa olwa lero webali kubango badeto papa era kwe kubagiza ababa kusoka yo abaganda bagamba nti okubweso kasibuko lachi sikubulya yogeda na mani okubweso kasiko lachi okubweso kasikubulya olwalera abakusoseyo mbuliriza abakusoseyo sibe basinga sibe bagenda okusinga sibe bagenda okuwangula ne Bible yechogera ko nti sibuli afubu tukanti yawangula yee sibuli afubu tukona ko olwalero nti yawangula sibuli afubu tusayisemu nti abasome nyo bewafuna emirimu gwe bonna abakwesose abageze maso ababalabikanga abagezi sibe bagenda okuyitamu okuwangula ono Eliya yabagamba nti musoke mwerondereko ate mutege okusooka nange nja kuva emabega bwe mumala okutegeka muyite katonda wamwe but do not light the fire. So they took the bull given to them and prepared it. Then they called on the name of Baal. What is that? Awe njagala awo nebaita bayali wawe emisana nechiraka ungezi banange nga bayali adamu nebagamba uliriza bayali nebagamba Baal bayali gwe nisomira kumiyoyoyo abati njema kwa chiwanuka
mkasa
janja fekuni olebali mkulabuta jango tukwatile kukambubuka kakali elandani jango tukwatile kawala kakali Germany jango tukwatile kawala kakali Uganda jango tukwatile kawala kakali UK jango tukwatile kawala kakali South Korea jango tukwatile nebayi tak nyumirwa awo nyawo nyumirwa awo. Then they called on the name of Baal from morning till noon. Baal answer kanjugeringe bayugira Baal answer mdoza watani kama balata batani kama balata Baal answer Baal wafe answer bayari wafe fetu kwesiga yanukuza gwe yetende. They shouted but there was no response. I repeat that there will be no response in the enemy's camp. There will be no success in the enemy's camp. To those that fight against you, they will never succeed. I pray that in your life, in Jesus' name, no answer was answered. No solution was given. and they danced. Nebakole bie chilogolo gobi ya abovimanyi. And they danced around the altar. Kari banange chewu nyisa. Abantu bana abasamira mbode kandestani wabu babu zina mwamba zina gubotu uka mkaniso oliho nalipo olide vulandi toya gala kwenye nya mpola banda mabatia hivyo kuswala swale hivyo bana abasamye baba abasamira tebabi teka mbu zanyo hii besi mebu ketu neba zina neba nye nya neba bibia neba kolachi mbona hivyo naba habikola olwale ino bagenda kubikola na hivyo ulirizo omulido gubocha omulido gubocha bagenda kubikola banja mbikola banja kuja mwengole banja kuna obunyumovu banja buja kuba ulirizo omulido gubitu gendo koreza guja kubocha maregeju jebe ya mbule ngoi neba kunama banja kuwa kunama mwebati haa maulire nye chindwe chivatunge maregeju
amina
ulirizo bota manji jebali 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 bakuna mira jebali baluana sitani jali because the Bible says it is a tormentor of brethren. Tebakulimba. Sitani jali. Abamu abantu abakozesa physically. Nebo olowooza nti tolina ntalo. Kyovaola batukubiriza bulijjo okusaba. Sitani jali. Alina bakozesa eyo emabega gye bali. Buli saawa bubaba sitani abakozesa okubeera nti bakuleeta kakati abaga. Naye wuliriza akanyiri akabiri mu omusanvu. Ati noon Elijah began to taunt them. N'atandika okubasomooza njagala nyawo. N'abasomooza. N'abagamba mulekade nnyo. Shout louder, he said. Surely is God. Katonda wa mulaba. Perhaps is deep. Oba yeba sebabi. What is it? Hey! Omulabe wo na kolwa leno. Ogena muso moza nebe katonda biakola mbulambu.
Amina.
Ogena muso moza katonda akola. Gwe in the physical. Na mazimasigu walikona inga buli watu na kumana katonda guwa kuwande. Ngenu gwe mkwata. Uliza Elia uno Elia na agitani kumbaso mozo mbaso oba katona amualibise oba lenanda aliku tripu oba he is traveled oba he has traveled na ito wanaza katona wafeta chala owabu achala owabu achala ateka achali dedala agenda kuchali dedala kubanga tumocha uliza maliliza na bagamba maybe he's sleeping tuata andi senku gamba our God doesn't sleep neza silamba maybe olava somo za bagamba maybe he must be awakened mumuzuku seko bambi mumuzuku seko banangi de babela provoked akanyidi akabi ni mumu nana mbusonde he shouted louder and she lashed themself with his shoulders and spears neve salasola katondo ya besa zinsalo muuliza munga bwekali ya kalombo lombo kabwe okutusa ngo musayi gwa ne flowed ne guya njala iii vandange bete miyeti besa zinsasi mbona besa andase njijukile da mbubatu sala salama jirita meba inzo kubanga banga kusala mbuweta angire bisibu weta angire mita singa katondo yu gwe besa la salanga yali inga mulamu ama zimambu atutu angire bisibu na mitana na ukufa abantu bandi badete bafa kubanga majority ya abantu waba singzo kufa mbona besa njaganga beri inda kufa ni wati bafa buli abesa njaga na wafu nebizimu abamu kubo besa njaga baganga wale nebasigalanga wavu mbune besa njaga sanjaga nebesa njaga ulo nozama jitomu nilo tabagulama mbu midi de pass akawungezi emisende jirita and they continue their frantic processing omanyi ninativi jenali ntambuze na kwezo abana nalingeze waka nema sanga ngabalaba nintambuze ni naka lao kena rinjaga lao kulaba ketuakola ketuateka uku tv nengamani tambuze tabeka nituka uku tvm kwezo uku tvm nema gama soko olekao nenga katemba alikuli yeban frantic processing mbwa until the time for the evening sacrifice pako olwe gulo ngate wali wote abande wo there was no response no one answered no one paid attention akanyiriri akasa tukagamba then Elijah said to the old people muje come here to me they came to him and repaired uliriza na alongosa choto yali agenda kuteke ente which had been torn down choto chenyini jibano tebako nesa nusoma bubi mbitegera bubi oba nedda choto chali chono nedwa akanyiri akasa tumuolu muka ngamba Elijah took 12 stones na kuwata mainja kuminaga one for each of the tribes descended from Jacob. To whom the word of the Lord had come saying, your name shall be Israel. With the stones he built an altar in the name of the Lord. Nazime choto mulinyaliani. Bionne byokolo lwalelo bikole mulinyaliani. And he dug a trench around nasima one oluwonko obechinya. Nga chinene, it had two shears of seeds. He arranged the wood. He cut the bull into pieces and laid it on the wood. Then he said to them, fill four large jars with jaga. Ezamazi muziwe muchoto wetugenda kuwera katonda
nakwata kumwa
ulira woyagala okuyitira omuliro ate wogambira abantu nyabo mukama wange amazi gakwatagana n'omuliro fire brigade bulijjo webejja okuzikiza omuliro ereeta ki
mazi
omusajja okumanya yalina obuvumu mu Katonda gwakkiriza olwaleero njagala obeera obuvumu mu Katonda gwakkiriza ng'oyosa omulaba omwoke nga tomusaasira sitaani genda sitaani omanyi kale bwofuluma wano bwendekera kale sitaani mba mmuga mwana wange bw'oba omwosa tomuwa gaapu tomuwa ddaala tomuwa kasenge konna mwosinga omufulumiza ddala omusajja yajooga bato nga kwatadde obujoozi kweyali ali esaawa eyo n'abagamba muleete amazzi bijaga bina ebinene fill four large jars with water and pour it on the offering and on the wood ne kunku baba elijja please elijja get to be serious if I was I and I was among the congregation or the people that he had invited to come together that we might repair the altar of God, I could take him not to be serious. That is when people start saying that these balokole sometimes maybe they somehow run berserk. They get mad to a certain extent because there is no science in this. Water and fire, they are not friendly. Friendly, see? But how can you tell me that now we fill the four jars of water? Not just jars, but large, and on top of pouring them, not just pouring them in the trenches, but you say we pour not on the on the chiweba on the offering, but even on the wood. Is not that applicable? Is it really that valid? Can we rely on Elia?
No.
This is not right. You know, for us who went to school, we were in Makeda University. Don't you hear we speak English? And you cannot tell me that a pastor who even cannot speak a one sentence in English can tell me to just touch my eyes and they'll be healed. There is no science in that. You need to go to the hospital. You know, there's this doctor. He's a specialist in what? And you know, when you go there is a machine they put on your eyes, and just in a few minutes your eyes will be cleansed. But you cannot tell me this is not applicable. Elijah, you must get serious. Please, Elijah, get into your senses. These were 450 prophets, but they've prayed to the God or to the God, their God, for almost to do this, and nothing has happened. They didn't apply what you are telling us to apply. And for you, on top of what they did, you are telling us to apply water when we want fire to consume this. But then you want us to first put water. You would have told us to put oil, because oil in most cases can butono asobola okuleetera omuliro guno okubeera nti gusaasaana. Maybe you would have told us to bring kerosene or paraffin, let me say, or either fuel. But how can this work? No, me, I will not do that. I don't want to be among the fools. Sagala kubeera basirusiru. No, muchala. Mwagenda obikole mwami, ibyo mbikore nza mwachingi nze ntunude ndabye ama zima katonda wa mwe wanara chikole echo nze nja kulokoka wali waba kulize chokubawo hey wali waba lize chokubawo wali okeba loko okei atenga bagena kuloko na kuluwa lero
mwini nyeri ya Yesu
akanyiri akasa tumwena ulini zeraja elia na abagamba do it again he said and they did it again Elia, chichi Elia chichi adama zige tuye konga animase naba gada kwa mchikole temumba nyira and do it the third time Elia nawe I love this I love this I love this I love this uliza gwejo umulira jo umulira katonda akugambye ndi damu chikole damu chikole damu wandika application yu wana kuluwa lero damu dambanangi nebwe mba siwuli debi gambo ya kusaba wana kuluwa lero kugambye bino bima zo kusaba ku
amina
do it again and he said and they did it again do it a third time you ordered kuluno yatoa order rimu inakulagida chumbola batukulagida oino kuwayo oino kusaba oino kusiba oino no nyiga no tumbira no gama na ewa afulagida afu ina kwa mwenyeza basa binizanyo do it again wayo yongida kuwayo mwemuli omokisa and they did it again uliniza chenda rawana obu wanguzi kumanga yandiba daso wolo kumilekole but obu wanguzi nga tuli wamu buli mkugonda
yes
chumbola ne Bible ya gama ati obedience is better ni sakuza kugonda ndio msanja wa katonda agambye chichola batiri nine le katonda chaagala chiri mulai ndio kuagala kwa katonda do it again and do it again and do it the third time he ordered naragira and they did it the third time the water ran down along the altar and even filled the trench come on osobola okuyita omuliro ne gunja kumazi
neda
munyambe ko nyizo kubanze musiru ntategera nyizo kubanze byenjogera sibitegera nyizo kubabye soma sibirago ina bible masao oina bible mumaso go gendo somba sekabake nsoka kanyika 18 bo badezo sumanga ho bo waliyo soma praise the lord uliriza mbwa amazi negeto lole choto ne echoto jukira yali asimi olukongo ngalweto lode negabimba negeto lole choto ne mumwala negajula negabimba negasuka wagulu akanyiri akasa tumo mukaga at the time of sacrifice the prophet Elijah stepped forward and prayed Lord is the God of Abraham, Isaac, Israel, and Isaac. Let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and I've done all these things that you command. Answer me, O Lord. Lord, answer me, so these people know that you, Lord, are God, and you are turning their hearts back again. Hallelujah.
Amen. Amen.
You hear that? It didn't take Elijah 20 hours. No! Those are just words that are spoken in 1 minute. How many minutes did I use when I was reading this? Let me speak some English. How many minutes did I use when I spoke this? It just took me seconds to utter out these words. It just took me seconds. Seconds!
Seconds.
30 seconds to say such a prayer. And so was Elijah. Should I repeat this prayer? The Bible says in verse 36. Remember, you are reading 1 Kings 18, 36. Now we are on 36. At that time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. This is the prayer. Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and I have done all these things at your command. Answer me, O Lord. Answer me. So these people know that you, Lord, are God, that you are turning their hearts back to Him, back to you.
Amen.
Listen, what happened in verse 38? The fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. Come on. Is this right? Am I reading it right? My eyes seeing this right. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil. Come on!
Hallelujah!
I'm just encouraged. I'm just ignited. I'm just fired up for what God is doing in your life right now.
Amen.
I'm not sure what God must do. do, mm-hmm. but you know better. Mm-hmm. You know already. Mm-hmm. You know that has been made, has been making you cry.
Mm-hmm.
As the way your son had tormented you,
mm-hmm.
where your son had kept you,
mm-hmm.
in the prison where you have been,
mm-hmm.
in the toiling, you've been suffering.
Mm-hmm.
You know, you've been crying. The Bible says
mm-hmm.
that the souls of but God right now is rescuing you. Akununula kujayo okumona abona kukuinzo kuba okunjo nakolwa aliyo. Ne ekigambo kyekino kize uliriza. Akanyira akasimu mu nara kaka tukagambi. Mbuka tonda. Njogera Luganda.
Njogera Luganda.
Mbo muliro gwa katonda. Njogera mpulampolo chiulire. Ne guva muguru. Ne gwocha sadaka. Neguoche enku. Nguwe gina nche enku.
Enku.
Neguoche ama inja.
Neguoche ama inja.
Anguwe gina nche ama inja.
Ama inja.
Neguoche taka.
Neguoche taka.
Bino mwere serious. Mbu uliliza. Mbu negusa asani ya ne muma zagali mwala.
Negusa asani ya na muma zagali mwala.
Tuchidemu chino.
Tuchidemu.
Mbu mulido kwa katunda. Neguoche sadaka.
Neguoche sadaka.
Neguoche enku.
Neguoche enku.
Neguoche ama inja.
Neguoche ama inja.
But all things are possible before the one who created us. All things are possible.
Amen.
It might look impossible before men, but those are men. God is as the impossibilities. Ama yinja te mumageza agobuntu omuliro negocha ama yinja nuwala omuliro negocha kumanja guli mkubete ama yinja come on omuliro nguli mkocha taka and also licked up the water in the trench ria makataka shiri makataka tuko uolo omuliro guakasondo kuocha mulichimucho nechibade tegulu misa kulambo
amina
Lubaye,
Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, Lubaye, L
mbo kwa kwa na mbo kocha
yee
kwa ndeli kwa kwa mwuri nye raesho mana tono mna bai ude kwa nye gamba mwuri nye raesho kwa mbele
mwuri nye raesho
akani nye raesho akabi ni mwuri mwenda nda tono ya kwa ayaru kuzo mwuri
yee
ayaru kuzo mwuri lo ni ze consuming fire
awa
bohod ni ze consuming fire neko ayo che asanja gehe ajewo twale
twale Ngamazima ngora solo bunabe yo muganga wo wali musere ne ngamazima yako mamugera kagote
tata
amoneza
abo mongira muganga
bena
kwa tomuga
bulichoto
choneza
tata
bebe ne bote
yabaya echali cha kumibwa leka chochewe mulinye lya Yesu tata bulirubale yene yasamirwa ayo chewe olwalero mulinye lya Yesu bulimindi efuyibwa leka chewe muri nyeri ya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi.
Wah, omuliro omuliro.
kulemererwa
Nchoyo asalinga na mulio, mbeko mulage, nchori katonda, ayanu kuzo mwilo oluwarero mo business ya mwenda tata kabaka wabaka baka tizeka
babi
baka soma tata bonna tata tusaba omwilo uwe gatena ye yes mulinye ya yesu tata tusendika omwilo uwoche mulio mabadamu lemesu abadamu lemesa abadamu gana mulinye ya yesu echibade chiganye tuchisindika omwilo mulinye ya yesu tata kabaka wabaka baka olikatonda ateke kimaso maso omwaka mwenye boy mulinye ya yesu yes mulinye ya yesu tata duko ula omwilo elina bose paspoti yes mulinye ya yesu duko ochela komwilo mwilo 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 kaboche edo mwamilo yena ya bikuata na jigante oruna kuruwa lero pocha pocha tusindika omwilo wengati na ye neka ulo mwilo omwilo mwilo mwilo nga kumocha baka nga jiwade yo mulinye ya yesu yes mwilo mwilo
ogocha
mwilo na ekiwane
chile okusirana
mulinye ya yesu
eri mwilamu wala
tuwa reja mwilamu wala tuwa reja mwilamu wala wine fredi
kumocha
ndiko mwilo makane tata mulinye ya yesu mufamile ye mulinye ya yesu mubana be mulinye ya yesu yuna tusindika kwa mwilo tusindika mwilo mulinye ya yesu tuso wolo mwilo eri prosi deni maka ayo mbizines ye kare mwilo wola omwilo omwilo mulichimo echibade jure mesa mulichimo echibade jiganye tata kumulimo tata leka mwilo mwilo goche mulichimo tata ibra chirami rizubu watu yocheza mulinye ya yesu eri saimoni oke Samuel okero tubyocha omuliro tusindika omuliro mulinye lya Yesu tusindika omuliro edipenina penina namukasa tusindikira ko omuliro mubyene lya Yesu ekibade chimukuche ekibade chiganye mulinye lya Yesu yes tusindikira ko omuliro mulinye lya Yesu
mulichone ekibade chichakwa sebya tuchocha tuchilana mulinye lya Yesu kweso mana
tusindikanya
mulichimo
yes mulinye lya Yesu Mshimoja kakewa leko mulio goche
mulinye ya Yesu ebye mirimo je birungi ebyo mwagalwa mulinye bitereze ma mulinye ya Yesu one family ye mumanya gomo yo mutuko tuocha omuliro bulichimu chonna
tuota simba omuliro 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 goche
mwa rational
ya Yesu tara ko omuliro yo mchalo yo
nevi mulwanza
yo chomuliro mulinye ya Yesu kutoka mtia kwata ko chonna kirabo mukita mulinye ya Yesu sasa tolo omuliro mulinye ya Yesu mu business yo mu relationship yo tata tuko wodo omuliro omuliro eria maka age mulinye lya Yesu tata tuko wode omuliro kabaka wabaka baka eri bulichino mwa uliriza eshawa zino leko musisinkane tata no omuliro gwe katonda yanukuza omuliro tata yanukuza abana bono omuliro lalero mulinye lya Yesu tubakowera ko omuliro muliro 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 lya Yesu tuko wola wezo eri omuchalo
ya homani
tumukowera ko omuliro oche tata bulikuwa debo na bade bimagadi ikiriza tuko wola ko omuliro mulinye lya Yesu je ni tolo mulo tolo omuliro mulinye lya Yesu
omuliro
gwe idisi tolo mulo mulinye lya Yesu komulimu byene bade biganye bade biremeseza byona tulisi ocha no omuliro
omuliro
lya Yesu
eri
gloria na yetu mochera ko
omuliro eri
bemeseza omuli mtu byocha mulinye lya Yesu tata tubyocha
no
omuliro 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 ogocha tata leka goche leka gushingana abana bo leka gushusenda leka gukole bikuru tata kabaka babaka baka
omuliro
imuse okubajja webali gubatwala kudale yes. Da mulinye lya Yesu tata kabaka wabaka baka yanukuzo muliro olunaku olwalero eri abana babakowola eri abana babakuyita mulinye lya Yesu yanukuzo muliro ayi katonda wafe mulinye lya Yesu tata kabaka wabaka baka gwe muliro oli muliro Bible wetu wegamba
yes.
Tata yanukuza no olwalero eri angao yakowola tata no yanukuza na olwalero tata tukukowola olunaku olwalero oyanukuze omuliro obeko byo jawo tata obe kobi otwala tata tukulukusa mulinye lya Yesu ayi kabaka wabakabaka tukukowo
de omutalo kukatubu ocha
mulinye lya Yesu
tukukowo la
mulinye lya Yesu biona
tukukowo cha
mulinye lya Yesu
omutasaba tubu ocha
mulinye lya Yesu
omutasaba tubu ocha
sindikira ko
ugende walokuvamula mo mulinye lya Yesu
yes
mulwane lolo kuke
mulinye lya Yesu biona abatali balokuke balokuke mulinye lya Yesu muliro goche mulinye lya Yesu
webali Yesu webali mukama tukudize ekitiibwa netendo kyo mazokola mazokusanyawo mazokubijawo webali Yesu mulinye lya Yesu tusabye
webali mukama
wegulumize ostule oyambe amina muganda wange mukama akutukumire nnyo tubagala nnyo mubeere bulungi mwera.